Okay. 워베르 모아볼 거예요, 주인과. 위니에, 위니에. 아, 소, 럭티쿠 맘바. 마케레오, 버럭히루리오.
루베주 페케레, 꼬루.
스케이타무나 비케레, 비머니.
이왕왕 모, 꼬루.
마케레오, 버럭히루리오.
루베주 페케레, 꼬루.
스케이타무나 비케레, 비머니.
이왕왕 모, 꼬루.
게니아 폼, 게나와이, 위야. 하나는 탈루기나 롬모. Sumi propali anen jalung ataro mo kere
mani ni mono biru ki planom mai mi tati kamula mulengom abeka junge kori mereni long ini beru malaike tami poro ki bol la kori chuna kopa ma voli kere ni ina yei lei loi lobo eni nelu biru wi kopa mo goni kai pere ba jamu ni wenguna a day one ma di de hey mani tami kai kwera o plan di pe wi ding ding ma Abituaro me finos Uno dugo to twai Ma kum daru jui kan kori ma chalo pe gumi fok Nudini mogo dugo to twai Gini nge gifole chidiri winyi ma dero ken
I don't want peace I want problems always
Ma kere o pora ki ludi u
Lube di pe kere kulu
Skeita muna bi kere pi mani
Iwang wang mo kulu
Ma kere o pora ki ludi u
Lube di pe kere
Ikin jimi maka gifere dano pe kwo Ayinyo nyi kwe kulu panero kamo Angeyo mere fi Dek kiyamu kekem
Chagware winyo nyi kamo
Neni kalu ini baby baby vomitui Alu ini sweetie sweetie wearing it Body nyi mamit ma poruat pekedi Abori ni leng karilik jalu bibi Lakodi chuna kopa ma voli kere ni ina yei leng Loi lobo eni nelu pinu wi Kopa mogo ni kai pere ba jamu ni weng Kuang mati dead
Hey Mari tami kai kwera O plan di pe Wi ding ding ma
Itami kai kwera Kulu babi niru Abituaru me fainu Ma kere o pora ki luliru
Lube ju pe kere Kulu
Skeita muna bi kere pi mani
Iwang wang mo
Kulu Ma kere o pora ki luliru
Lube ju pe kere Kulu
Skeita muna bi kere pi mani
Iwang wang mo
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr